Hey yo,
hey yo,
introducing A to Empire. Atwende kazi jamani. All right.
Tairi ni ite bossi ya ni mse makini. Bako ni bina hamu ya kumalizo makini. Niko fili, I'm that guy mwenye madil kibao. Agano tafu atlas, niko biz, nasa kama dao.
I'm from the 1960, call it ghetto from the city. Number one with them biggity, if you don't know mko chini. Mini bala na siringi, sezi nuza molos winning. Call me baba, mindo frizi, mambo baro iko nene.
Ita mama pima, aja pime kilo. Leo hitu juna the best, I'm sikunye makna, siyo vitisho juu.
Nina kika kwa I game boss, jia mtani pisha, nisha pika na si gain loss. Mina wakilisha.
One for the money, two for the show. Brother nilibongwa sana, skudhani naweza blow. Kubali bisha na now, this time na chana now. Jacob na balao, this time na dara dao.
Yeah, papa's a bop, high five for strap. Hot lives are tough, so why finally get put my voice on beat, nigga. Turned up the boot, it's hitting up, yo. I used to tell her that I do my thing, right? Nigga left, yo, wondering how I maneuver.
Yeah. Tupa koro mbosa, no to do it when it's star. Buka kaka bodo, do it best, I'm a bra.
Wanaona kwa na chopanya, sina time now,
now, sina time now, now.
Nimesikia mingi sana, na chana now, now,
na chana now, now.
Juu baba ni baba milele hatukini kama.
Hey, hey,
juu, juu, nikichimba na chimba na mzizi zote na kata.
Hey, 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 hey.
Baba ni baba milele hatukini kama.
Hey, hey, hey,
juu, nikichimba na chimba na mzizi zote na kata.
Hey,
na kata,
hey,
na kata.
Nilipuwa za mziki walisema sita pasi. Yangu riziki kutegeme ya kipaje.
Kai wanna put me down kuja kome jepang. Sifanyi beef na nyimbo za odi nisho zifanyi ya bosho.
Mini za profite na paka makaite. Paka nongeza haite no kitekini white. All this was a fear, thank Lord and Brad Bridge. My ex girl was a problem, now I'm Brad Bridge. Plus a few zeros, every chick be singing my fast. Yeah, I got them aces, nigga gone places.
Yeah, I still going places, nigga. Out, yo.
Wanaona kwa na chopanya, sina time now,
now, sina time now, now.
Nimesikia mingi sana, na chana now,
now,
na chana
now, now.
Juu baba ni baba milele hatukini kama.
Hey, hey,
juu, juu, nikichimba na chimba na mzizi zote na kata.
Hey, hey,
hey, yeah. Baba ni baba milele hatukini kama.
Hey, hey,
chimba na chimba na mzizi zote na kata.
Hey,
na kata,
hey,
na kata,
hey,
baba ni baba milele hatukini kama.
Hey, hey,
juu, juu, nikichimba na chimba na mzizi zote na kata.
Hey, 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 hey,
yeah. Baba ni baba milele hatukini kama.
Hey, hey,
juu, nikichimba na chimba na mzizi zote na kata.
Hey,
na kata,
hey,
na kata,
kata. Yeah, big up a bow on the beat, nigga. Yeah, and my niggas in the studio too. Kaha fine you are, nigga. Icy J on mic, nigga. Need to wind up. Let's get this money. Yeah. You feel me?
Mental Music.